Shilole. 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 Niko shishi food. Shilole. 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 Niko shishi food. Shilole. Shilole nataka kula chakula. Shilole naomba kula chakula. Shilole mwenzako njaa inaniuma. Wengine unawapa mini kikombo unanuna. Shilole nataka kula chakula. Shilole naomba kula chakula. Shilole mwenzako njaa inaniuma. Wengine unawapa mini kikombo unanuna.
Nige nyama kama ya jana. Kama ni kuku basi nitenge paja. Unanihanya, nimefu sana. Sitaki kiti nitakula nimesimama.
Nataka unipakulie vingi. Sunajua miki jana flani flani wa matisi. Leo nataka wali ndo nimekuja na ndisi. Basi fanya haraka kabla kichwa yangu haja sisi.
Usisahau kunichumia na mboga. Kama sio kisafu nitakula boga. Na kukubali toka Igunga. Kabla ya madiko diko samani nige nifunda.
Shilole. 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 Niko shishi food. Shilole. Shilole nataka kula chakula. Shilole naomba kula chakula. Shilole mwenzako njaa inaniuma. Wengine unawapa mini kikombo unanuna. Shilole nataka kula chakula. Shilole naomba kula chakula. Shilole mwenzako njaa inaniuma. Wengine unawapa mini kikombo unanuna.
Shishi naomba usinipunje. Na nitakomba sibakishi hata punje. Punguza mdomo kama chuchunge. Nataka kula fast time see ya sinikunze.
Leo nataka papa sitaki samaki changu. Mchuzi shata chata ongezea na chachandu. Gogo lishamalizwa vile niko bandu bandu. Mama nitilie mimi nimekuja wangu wangu.
Chai haipiti bila kula kitumbua. Usininyoshe uji huwa unanisumbua. Mama lishe msafi jiji linakutambua. Ndo mana wateja wengi mpaka wanakuzingua.
Shilole. 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 Niko shishi food. Shilole. 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 Niko shishi food. Shilole. Shilole nataka kula chakula. Shilole naomba kula chakula. Shilole mwenzako njaa inaniuma. Wengine unawapa mini kikombo unanuna. Shilole nataka kula chakula. Shilole naomba kula chakula. Shilole mwenzako njaa inaniuma. Wengine unawapa mini kikombo unanuna.